yale waka day waka boy waka top it's home waka my desire
hey yo click
my hope darling 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 it's ingenza ni wowe yeah ni wowe my Ferrari my Bugatti my Suzuki my Sukari my baby completo 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 my jolly jolly you give me joro niyo mpamvu nzigumira iruhande rwawe ubirungu no kwigunga nabiteye ishoti ubirungu no kwigunga nabiteye ishoti sinakwanga hoya esperance my desire sinakwanga hoya esperance my desire you are my desire my bella jendu giri siyo se ko ngukunda my bella jendu giri siyo se ko ngukunda wanjize musha ubundi musha twiti hati mama changwe twiti banana mama changwe my life my destiny you are my designer my hero ginger me niyo mpamvu nzigumira iruhande rwawe ubirungu no kwigunga nabiteye ishoti sinakwanga hoya esperance my desire sinakwanga hoya esperance my desire you are my desire
sinakwanga hoya esperance
you are my desire